Nikipa kwa ubwe mwena pa kwa nangoma kwa jile.
Zilamedia, Zilamedia.
Music record babe, music record babe.
Maka ni mkani, shokari, shokari. Maka ni mkani, shokari, shokari.
Yo, yo manga wa papi.
Agizi MC hapa na ukeo.
Tia hee, tia hee. Peleke mau, tia hee. Tia hela, meneja ogo, tia hela. Tia hela, madawa, tia hela. Tia hela, sasampa, sasampa. Sasampa, sasampa. Sasampa, sasampa. Sasampa, sasampa. Fule sasampa, sasampa. Sasampa, sasampa. Tia sasampa, sasampa. Sasampa, sasampa.
Stori zako za kishamba tumechoka, tatu moja timamu tuite makamanda. Stori zako wazini dish, naishi na machizi kita anipis. Stori zako wazini babaish, wandeke na bie ya tubishu bish. Natoa chiba chiba ilo nyoka, mziki upo kwenye damu, tatu moja sijachoka. Stori zako tumezichoka, kwa chufi nyingi msani umeshoboka. Squeeze na act movie kachana na sige. Squeeze na act movie kachana na sige. Squeeze an act movie, catch an assicure.
Tia hey, tia hey, neke mau, tia hey, tia hey, meneja ogo, tia hey, tia hey,
madawa, tia hey,
tia hey, sasampa, 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 fule sasampa, sasampa. Sasampa, sasampa, tia sasampa, 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 sasampa.
Mwanangu fule, mwanangu kwa madawa. Watoto wa mumonyo kama gawa. Mwite sadadi, mwanangu tutoe dawa. Tutoe dawa. Mwanangu sidadi, unazungu madawa. Sala sina moja tuende sawa. Meneja ogo na jeibabu walodi. Sala sina moja toa kodi. Watoto wa fumbi kempu. Watoto wa yombo.
Haujui,
watoto wa kibao, watoto wa mlandizi, watoto wa ruvu, watoto wa charinze. Morogoro mabegani pentagoni, chapa jogo siwaoni. Wanangu wa kisaki mabegani, tungu shadale kiewani. Wanangu wa mizozo, meki shado. Wanangu wa maskani chocho, higo supply, wala keke blandi. Meneja ogo, maga wa spa. Waspapi, waspapi, meneja kangu, Mariki Bobu, Asumani Kibaka, championi Shedi, championi Msaba, championi Nevi. Watoto wa Venezuela saa sina moja, mazike kompyuta, Chila Festi, championi Mazome, Taila Ken, Taila Ken, Adui, Pakistan niko nambaya, Freddy. Watoto wa Msambu, Babu Kisauji, wasafilishe, wasafilishe wakuja.
Nikipa kwa ubwe mwena pa kwa nangoma kwa jile.
Zilamedia, Zilamedia.